hapa kuna blackmail. I think kuna sindio? Blackmail.
Azizi, ni time you guy. Sai hata mimi ningekuwa akinaishongwa. You guy ningekuwa hapo juu niko kati kati ya haga ya Ruto. Si kando you guy.
Una kanusa.
You guy ulimi me disappear mpaka kwa intestines. lakini kibakisha kitu kama 2 years. You guy nenda kwa watu wangu. Mimi nilikuwa nimefungua macho. Huyu mwanaume anakuwa bia alitudanganya. You guy namruka you guy. You guy naambia makara ya za kawaida. Hata mkitaka
juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kuvuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Yeah, the younger the legend himself.
Na kama kawaida lazima tukuremind kuwa Euros 2024 ziko kwa GoTV na unaweza baki umepata GoTV Plus na hii ina come for only 999 shillings, sindio?
Yeah.
Na sasa of course leo usiku kuna game moja kubwa sana. Hii game nikisikia nasikia kanjeve kanaingia Ufaransa
Bunyerere
inapatana na Ubelgiji.
Yeah.
Yeah, Ufaransa na Ubelgiji. Alafu hapa kuna raya za Ufaransa. Hii raya iko inasema tu wewe mtu wa
Ufaransa.
Ah, si kumbuka vile tukuliza wewe ni msio Ufaransa kama
bonjour you guy bonjour.
Okay.
Bonjour sama va.
You guy kuna mla nilikuwa namgotia hivyo na anaisha mbaya. Ako pale Lyons. Nikamwambia bonjour you guy ni nilikuwa namkill yani. Unajua naongea native language yake you guy.
Live and direct.
So okay. So vile tumesema hizi game zote unazobaki umezipata kwa GoTV Plus, na apart from GoTV Plus of course GoTV Max, GoTV Super na GoTV Super Plus. Lakini sasa swali ni France ama Belgium, which one?
I'm for France. But the fact ile kitu itafanya they didn't win that game because I'm for France but with a very big but.
It's like Vera.
Yeah.
I'm it's big like Omanga.
Okay. Humangas like Omanga.
Yes, yes. Yeah. So
they've not been playing some of our football, you guys. So not trademark France. They have not gelled together. Belgium on the other hand, Mekweki. We've seen those Malema players that are supposed to perform KDB. Trossard, Tillemans, those players, they've stepped up. But sasa nini, the fact that Lukaku is still looking for goals, even if he didn't score, he's still a threat.
Okay.
In front of goal. So I think waki over concentrate na hiyo raya, there's other rayas.
Sasa chagua tu mmoja. Unapatia historia mingi.
Yeah. Me I'm for France.
Okay, sawa.
Unataka lazima nijitete.
Okay.
Lazima nijitete because France is my team. Ndio tukichama nisikia vibaya.
Mi pia ndra ya France. But naona hii game itakuwa ngumu. Kabisa. Belgium wana anaweza piga Ufaransa. Unajua Ufaransa pia wamekuwa kichoma tu
kia. Chagua mmoja tu.
Si ni Belgium hiyo.
Okay. Unachagua Belgium?
Acha nichague Belgium.
You go drop your team.
Zizi nataka Trossard aende.
Mpaka aendelee.
Naendelee. Na mimi ni mtu wa Arsenal.
Trossard kwa bonga gabunju. So unajua nini? Belgium au bonga ga French.
French Belgium some.
Yeah, kuna bonga ga French, tu whatever, bonga like three languages, sio? Kuna kuoga na three languages hapo.
Acha hii game moja niende na Belgium because pia wagani mwatambua.
Okay, cuz mimi France naiangalia hivi. So far kuna 2 goals. Own goal na pena. That's how much wanachoma. So I feel pia mimi na feel it's time for Ubelgiji. Hizi raya za King Leopold. Na vile King Leopold jua livuruga Africa jo. But hizo ndio raya known as gains get advance. So hapo okay, next kesho Romania, Uholanzi, Austria, Uturuki. Gani mnaochagua? Romania na Uholanzi, gani naendelea bwana Ian?
Uholanzi.
Okay.
Yeah.
Okay.
Yeah. Wako na tournament history. Kwa these stages they've been finalist on world stage kwa World Cup. I think UEFA Nations League pia kuna they made it some either knockout stages pia. So of course I'm backing them to win that.
Okay. Yeah. Mr. Rapture?
Uholanzi wagani mwatambua mbaya. Hiyo Romania hata sijui.
Okay. Kitu moja fani ni
but imemake it there.
Yeah. Sasa Romania, the first time you talk about Romania, nilichokana ijua kama Romania. Is it as me kwa futa for long? Like the first World Cup nilio watch in kwa mtoi. 1990.
Walikuwa?
Ilikuwa Romania. So mimi hapa vile Holland wamekuwa kichoma. Mimi napatia Romania. Alafu Austria na Uturuki, Austria na Uturuki acha mimi ndio nianze. Alaba! Austria jo. Kwa nene.
Ai.
Austria na Uturuki.
Uturuki na watambua mbaya. Uturuki kwa football na watambua mbaya. Austria pia siwajui. Sijui hata ma players wao, sijui style yao. Unajua Uturuki nimeona game zao. Wamekuwa wakicheza cheza hata World Cup nimeona game zao mob.
Okay, okay. So hiyo na wewe?
Austria. Austria. Austria iko na squad.
Si ndio?
Rapture ni akutajia lineup ya Austria sasa hii. Let's stick to
that. Mimi mimi wacha ni kwa mena Uturuki.
For me Austria.
Yeah. Okay, okay. So vile tumekuambia hizi games zote unazozipata kwa GoTV. Na sasa kama hauna GoTV, baki umeconnect. Kama ulikuwa nayo na ilikuwa imekatika, baki umereconnect. Kama uko nayo, endelea kumaintain nayo, si ndio?
Yeah.
Hizi games of course vile tumekuambia, pia unazozipata kwa GoTV stream. Na GoTV stream ni una get for free, it's on your phone. Unaweza baki umewatch the games on HD. So make sure umecheck out Euros 2024, Euros Ziko GoTV, Ekanene. Alafu of course, leo ni Monday, lakini lazima tubongejia vitu zili happen last week. And tukianza hii story, of course, lazima pia tuseme tu rest in peace to a lot of people who lost their lives that did not need to lose their lives. And makara wa Kenya pia tuambie, jo, sisi ni wenu, unajua. Like, for a very long time, makara wa Kenya wamekuwa to treat kama enemies. But when we are fighting for a better Kenya, we are fighting for you. Don't forget that your families are not cops. So mkiwa hapo out in the streets mwevea ma mask mwe mnatutreat kama terrorists and then jue ni jo
and also you are not born one
yes alafu pia president pia kumbuke speech yake akisema power is transient kumwaja kutakuwa na another president unajua like hii story ya kina Cherargei kukudanganya unaweza kuwa life president hiyo sahau
haiwezi nilisikia baka juzi ameropokwa bado ana insist hiyo 7 years ana insist sana ana insist kama finance ilianguka hiyo bill inaweza nifanya nini pale
na sisi tunataka hizi salo iende hata ipunguzwe kwa 4 years tu president ikuwe kaa US hata tu ya line ya states kana hape November kaki hape November wakisha announce states nuliza wako nini ya mja announce
or is it like the first Tuesday
lakini sasa hizi protests zimekuwa very sad lakini pia zimekuwa na their funny moments na to me you guy like my funniest moment ikikam tu hizi protest sasa tukisahau juu ya the deaths imekuwa jovi le raha zimekuwa ziki protest. And one of the funniest protest ni raya. I don't know kama zilienda kwa ofisi ya Gado. Zikamwa kuiba. Watika kuna kitu jo ni kiyo na wani na cheka.
Kile ki.
Razi chukona. Kaleka puppet ka XYZ. Kama asetio mabibari asichuani.
Ile kana tutemesha tu sura yu.
Yes.
Anano jo.
Tiki. Kudaka MP kiju. Inasetiwa vibari.
Alafu kulikuwa na clock around it. Like, you know what a time it is. Time ya maslap.
So, tusema kwa TikTok. Tusema kwa TikTok State House. Na kitu kama hito, okay, unadu nini. Do you watch it to the end? How do you skip to the next?
You get una skip. You get una skip. Una skip, juu unadu uneza patikana na kamkale tu fulani. Unataka ruta apigwe. Unataka ruta apigwe. Juu unajua. Unajua kuna raya mob. Wacha niseme, kuna raya mob zenye, uko tu mashinani. Zineza asio mniruto walikuwa mpigwa kibare ukweli. Mali imefika. Wanatandika ruto kofi. Mali imefika hii maandamano. Najua hizo raya. So hizo raya za wocha kuna vile. So hiyo naweza fukuzwa. Anikoshua tu unaweza ripotiwa. Unaweza ripotiwa kwa draya gani ya State House.
I think ya kitu ilimjamisha more than wase kuingia pali.
Hafata kabla tuendelea wacha tukumusha wase. Hii segment iko sponsored na njogu ama ndovu ni kuu. Sindio?
Yeah.
Na ndovu ni kuu alituambia chekeni kidogo juu, Ruto achekeshi jo. Jo, yani tucheke kidogo tu.
Hey, yeah.
No, nothing to smile about.
Hey, nothing to smile.
Lakini kuna raya moja, kuna raya moja ili piga hiyo nini kofi karibu ngo.
Si ndio
hiyo hiyo raya. Kuna raya ilikuwa na asili.
Kuna raya ni kaseti jo.
Kuna raya ilipiga kofi ile seria.
Nikipata na gado nataka kumuuliza, is this the same one? Ama iliibiwa? Ama kuna raya? Raya ilienda ikatengeneza. Ikasema, kuzi ni ilia XYZ kabisa. Kila kitu jo.
Ile alikuwa analia nayo.
Yeah jo. Akaleka MP.
Eh, raya zilikuwa zinaipiga wabiba. Unajua nilionea kitu kipita tao, but siku assume iko na Ruto mbele. Niliona tu raya iko juu. Ningejua iko na Ruto, sura ya Ruto hapo. You guys ningeifuata take. You guys ningeisteti kibare moja haina.
Kusikia kitu watu wajui. Like, hii ni kitu moja. Like, one of our biggest regrets is si watu watatu tukienda to the Tuesday protest. Ni tulikuwa kwa Tuesday protest. Alafu tukasikia sana sema Zakayo shuka, Zakayo shuka. Alafu mnakumbuka nini ile happen next?
Je.
Ile kwa kaka dwarf jo. Mnakumbuka kaka dwarf? Kaka dwarf kanatembea, kabadilisha Arsenal. Kwa Zakayo shuka, alafu kukanya kanatembea.
Nani we caught up with him?
Oh. So tuko na footage.
Yeah, tuko na Robo, thank you Robo.
Yeah, thank you. Ile
tulia chana yeye alienda akatafuta Zakayo. So Zakayo pia alikuwa kwa protest.
That was funny. That was funny.
Lakini alikuwa na kama shukishiwa you guy.
Yeah. Ilikuwa na kama boy kambaye. So apart from you, of course, like another funny thing ile nilicheck ni hii ni ya TikTok. Sijui kama mlichekile TikTok. Kuna TikTok fulani ya raya ziko kwa streets za Nairobi. Zikisema, some very unsavory things, you are the president. Sikazi naita president posterior jo. Kuna raya jo yika hii remix kwa TikTok. So unarajua watu wana shake the posterior. Yeli kwa funny pia. That was super funny. So sahi tunangalia the funny side of the protest. So wasi wasi chukwe vibaya. Of course another thing ili happen during hizi protest, especially za Tuesday. Because Tuesday, protest dili get wild, sindio?
Yeah.
Alafu after ku get wild, raya zilingia mpaka, inaitua? Zilingia mpaka hii place inaitua Parliament. And one of the people wale likuwa kwa front line ya Parliament, msa inaitua David Chege. David Chege alikuwa very big Ikonini fan. So rest in peace to David Chege, sindio?
Yeah.
And rest in peace to everyone who lost their lives. Kuna doctor kama jo, Margaret Obuya jo. Alishukia mgongo jo.
Nilisikia, alipatikana kwa post yake ya kutibu.
Alitandikwa tu risasi.
Si za stray bullet. Hata
si stray bullet, zapata tu ni intentional. Unajua, governor kuna try to instill fear. So kama mko hapo mnatreat wase.
Kwa madokta especially.
Lazima.
Governor wa mistreat.
Na wa mistreat.
So, kuna ira ya moja ili atuonee huruma. Kuna raya fulani to Kimani. Ni Kuria Kimani. So Kuria Kimani anasema alipoteza 3 cars. Alafu hao yake iliharibika. Alafu apart from 3 cars, iraya nasema ilipoteza 10,000 chicken. So wacha tufikiria juu ya 10,000 chicken. Iru mtuko inaweza tosha chicken ngapi?
Half of it inaweza tosha Ruabi kienyeji.
Yes.
I think Ruabi, because unajua kienyeji wezi zieka the same.
So how many chicken?
Maximum.
So ile time uliona ile hawa ile raya ikitandikwa, uliona chicken yote kikimbia ikienda pale. Hizi raya ziachange zao. Chicken wanekana jo. Hino jo nakazika zile chicken za rais jo. Shashi nduwa jo, hakuna ta raya moja isha itokea. Mi rais aliniuzia kuku 1993. Ushache kia kuna ta raya moja jo isha itokea.
Hakuna jo.
Moja wezi sahau. Hakuna raya isha itokea. Lakini mshai juliza gai
story. Hakuna raya gweno.
Mshai juliza gai story. Akina wetangula hako wagi ya mekula moto. Wakule tumetoka Western. And we are not billionaires with chicken.
Nibu chicken.
Nika ni kawa kusikia. Because the next thing Sudi is, kia nasewa ni billionaire amekuwa kiuza fish. Hiyo janta itake personal.
You guys itakuwa personal.
Yeah, mimi niwekula sumaki maja yangu.
Entilambi ya mafi.
You guys kwanza, vile tu nasema hivo, ikaseme kana tu ati Sudi ameingia kwa busy ya fish.
Yeah.
You guys wanaja wase waneza nini? Waneza boycott ma hoteli. kama unajua hii ni asori sema tu na mapema siwezi tajirisha huo jamaa. Eh, sasa hiyo Ruto pia ni the same. Nikushua Mudavadi wa gawa nakula moto especially wakienda huko chakwa huko. Wanakula moto mbaya.
Yeah, but nini? Still talking of Tuesday. I think Raptor ndio kwatuambia ti after Raya ku invade parliament. Ulisikia kamjaka fulani kaki kwa kanaamini.
Manze kamjaka fulani juu yake kwa kanaamini.
Unajua wao ni mjaka mgani?
Ni yule wanga nini wanakuanga jakaranda.
Wale bonga tu politics. Yeah,
bunge la wananchi. Si Gen Z, ni mtu machua. So alikuwa anasema, "Eh, Gen Z! Gen Z bwana mmenistoa." Yeye uliingia bunge. Ai, Gen Z bwana. Sidu be ana mara vyaga sala sire ndio hivi fika bunge jeni sini mwaogopa na mtu jeni zitu kwa hapo sema ile kitu iko jeni simu kuage tu mbele sasa tumwachia maandamo hiyo raya imekuba imekubali because unajua kuna raya zime protest miaka mob unajua tume protest miaka mob
yeah raya zime protest
kuna raya zilianza protest 1992 jana bado ziko hai
Buda alianza
hiyo ni among hizo raya
alikuwa pale 92
Buda alikuwa pia hapo mbele
alikuwa taka moja aende tu yuka kalinukia ile raya
corner you guy
kitu moja less jay sahau hizo siku unajua kuona news ilikuwa gala like special jo unajua like kuzo na miss us jay sahau ile speech yake akisema I now repeal section 2A akala au multiparty buda alikuwa bora like finally finally ojofu buda alisema nini na kitaka only work anaenda kutoka ira ya bado ilikaa hapo miaka 10 sasa iko
alichaguliwa kama moja ni ka 92 ka 92 kale Kenya Matiba I think ilikuwa ni
akina Shikuku
I remember ni ilikuwa ni Matiba juu nilikuwa nasikia mother akiongea stories za Matiba
naona yeye 92 97 Kibaki give it right
you guy aliwaibia kraya
yeah alikuwa naibia
hako alika rigra
hapo hiyo kitambo ilikuwa simple ilikuwa tu majority sasa ilikuwa na story ya 50% plus 1 so ira ilikuwa inaiba tu just enough kuandika yeah so ilikuwa ina make sure kama hiyo 97 nasemekana gaendi alisponsor Kibaki acheki Kuzania alikuwa anaenda kushinda Matiba. So yeka sponsor Kibaki. So ndio split your vote.
Oh.
Alafu sasa shida ni Kibaki akaenda pampata more votes than Matiba. So ndio Kibaki baadaye akaanza kulia, "Hey, nimeibiwa kura." So ilikuwa nini? So but sasa to go back to ira inaitwa Kuria Kemani. Mlichekijo tu preacher jo tulitokea.
Mlichekijo preacher
tumetokea kuna pepa za wizi na pepa za maandamano. Ziisha zote kwa jina la Yesu Kristo.
Walikuwa wameenda ku cleanse.
Mnachekea je story. First of all, mna believe 10,000 chicken got lost.
Zii.
Hii ni uongo.
Hata juu section yenye wali nini, wali show. Maybe if they lost, they were alive, you guys. Raya ziliteka, ziliziokoa.
10,000?
Nasema, like, if they were that much. Kwa sababu hata ukicheki clips, kuna cheki tu to section to few hundreds.
Niliona tu kama kuna tuku kutumedididi hapo juu.
Ulicheki kuko? Kuzungua na kuku yote.
Huko na kuku hapo.
Kuna kuku tumero.
Kuna tuku kuku tulikuwa tumededi hapo.
Some roast chicken.
Yeah, okay.
Kuna tulio tulikuwa tumededi but tunakaa tu less sana. And then raya za molo, unajua sema raya mob. Hizo raya wasapre. I think wangeiba tu bila kuua.
Si raya ni raya molo.
Oh, ni raya molo.
You get missing a choma you.
Eh, wangeiba tu.
Unajua hiyo kuku imekuwa nini? Iko na feeds. Niko sure zile feeds anatumia zijatoka kwa the Ministry of nini? Agriculture ya Linturi. Kwa sababu ni kuku zimelishwa UK.
Juu tukienda
destined for higher places. So the best I can do ni kuzishelter. Ziko na high resale value.
Okay.
Singe choma UK.
Ni ngumu.
Kianza pata jemi kwa cheap kwa rasa. Kia jo kulia Kemani. Kulia Kemani iko tu kwa mlango wako. Iko hiyo ndio alisema Ruto atoke. Ndio alisema Ruto must go. So tajua hujui. Alafu Israel sema imepoteza 6 rare cows.
6 rare cows. Hii raya ijapoteza. As long as ni wasapi. Unajua wasapi rewa kiiba. Tuliona gana uunye. Ni raya zenye zikiiba. Zili anenda tu nae ocha. Na anaza kuilisha tena. Sino kumbuka za uunye ilikuwa. Raya imeiba kondo. Alafu imeyeka pamoja na kondo. Isi zikine si za uru. Lakini ile ni ya uru. Kiraya inasema tu hivyo. So kama wasapro wangeiba I think wangeana nazo home
cause mi pia with nikiwa, impunity place kama ocha hivi nikiwa nao jo na kaseti ya AirTag jo ya Apple jo find my cow
no cash <tashka.
laughs> ujaraya kawaida haita notice utakuwa tuna ngombe hauta notice like cause hata nikichukua maybe unajua uzuri wa ngombe unaweza ipasua tu hata hivi nini ama kwa mkia baki umekafunga design kamejificha kidogo ka AirTag jo
kwanza ngombe
ndio
yeah. Ngombe wakatacked a lot of kuna nini kwa
hizo za mapua nini
masikio
so iraya si believe ilipoteza hizi vitu zote
I think anataka tu kulipwa
anataka
kulipwa I think unajua ma MP wanga watu wa ajabu sana unaona sio mpoteza properties unaweza pata wameenda parliament wamepitisha bill walipo hizo stuff
walipo
hizo raia wagaza ajabu hivi unaweza pata wameenda wamesema we have lost properties compensation na watumie tu law kupata do
hey, but you game ulisikia juu story moja ilikuwa sad na pia funny in its own way you game vile kalinuka pale kwa gate hizi raia juu zilihepa alafu tiki vile zinakuwa religious zinakuwa Yesu Kristo bila wewe hakuna chochote kinaweza happen ziliaja juu ule MP moja ule wao hakuna hata raia moja ilisema kisema inaweza msukuma unajua kwa wheelchair ukisukuma na unakimbia unajua kanaenda you guys ilimwacha tu
walimwacha
tu
kama tunneling
sasa hivi mwenye tu akangoja tu raia akasema kama Yesu umeamua ni hivi kama umeamua ulevi nini ulemavu haitoshi raia ndo zilimuokoa tu raia za kawaida
niliona hiyo video
the wheels of change you guys
yeah alikuwa caught up na hizo tu Okay, lakini how cold do you have to be? Kina kwanza ni check Didmas Barasa. Unajua a dude who's already taken a life. Na hao mara hiyo kwa stairs. Uliona play kwa stairs.
Alafu
na kale kama
unaruka tatu tatu.
Kale kama ni ka red jo. Imeacha tu lemse jo the semi rolling. Shit jo. Unaona je cuz alafu nasikia kuna raha ile faint. Kuna sana wanasema jo ni shongo acha. Unasikia raha? Ati shongo alikuwa like.
Hata kuna ya moja niliona video yake kwa TikTok akisema kuna kama wawili hivi walijikojolea kuna raia fulani joka mluya nilikuwa punga niingia sio kama ni Salasi alijikojolea man you guy
Salasi angetandikwa
you guy
kuna raia zingetandikwa raia ziko zinatafuta wase wa UDA but hiyo siku you make mistake jo mbona kitu yote iko na Wilbur hiyo time ungejua vile yana anasema the wheels of justice.
Kuna raia fulani liko mvaa jezi ya Manchester. Alipigwa picha kama anakula hapo nini. UK unajiona yeye amepata followers TikTok mbaya. Sasa ni ka celeb. Kila saa kwa ghetto. Mimi si unanikumbuka ni mimi nilikula bonge nimeona video zake kama 10. Akiamka asubuhi you guy. Nimeona wananitafuta lakini nilikula bonge. Alafu hiyo jazzy. You guy ajaitoa jo. Hii kama hujaona picha aenda bonge. Wewe ni unataka kuwa celeb jo. Mpaka jana niliona video yake. Akisema nimeona gari fulani lakini hata ni kufe nilikula bonge.
Ni bambo sio hata vile rai kuweza tata watch chef wa parliament jo sikufurahia hizo spices razili toza ovyo lakini see take it mimi Rapture Ian those people are our heroes whatever you did ilifanya these motherfuckers kajua we are not happy najua that's why president can call you criminals for the rest of Kenya you are heroes whatever you did kuza ada aso na fakuwa kwa lucky sana moja wa kupatikana that's how much anger we have as Kenyans hizi raia zinatumia do zetu alafu zina flaunt ushachiki yule ziko hapo zina dance jo na Range Rover
unachiki yule MP mwenye ndaili over time chenye likam kunotice na ikiti yote ni NMP you organize apatane na raia za kawaida on the ground alafu they use guns nacheki so wanapatanga kitu very well orchestrated na they use money to please us but when they come to notice they do not want when we come to see them
nini SUV
SUV
kwa pale nini kwa around ya uhuru nini
never but alafu wale wasiwalavuokuwa you get the faces kenil try kuingia kwa maende uwe mpicho
niraza kawaida
sinia nda ilikuambia ilianguka
tuni mbunge alikuwa napata
nazi kutandika
rambi unapatia mkono
zi alingia kwa ambulance
alingia kwa ambulance
unajua wa Kenya wa Kenya pia wanga awananga romba
eh tunakuga kwa nini
because the rising
tupata huko ndani ni ingekuwa
shida hizo rising ataka kumua zingemua but wa Kenya wananga hizo
governor inatuuaga ye gava ya Kenya utuuaje alafu I hope you guys mjionea this time unajionyira kara as a central job mjwagi vile governor violent you guys hope this time mnaona
no they know
protesters
what was central
they protesters akwagi
unajionyira mbaya
during Uhuru na Kibaki raya mobs kuna fiki protesters ndio aga violent kisu mechiki joni gava
ni gava
like wase wana chochote chapa risasi
yeah what's up they have a fair share of nini during hizo times za the
Moi
era so mnaambuanga like ni aje ukienda because there are a lot of people who left their houses and they didn't come back na check hata ukiangalia like kuna vile hata tulikuwa na jaribu kumalizwa na pombe like illicit brew ilikuwa inamalizwa provinces zingine na comes at a time for central so hata ukiangalia hiyo menace ni ya affect the generation
vile umesema hivyo tu acha tu hope boy alipatikana kuna boy fulani pia nasemekana anatoka masaiza shauri na ni boy anakuwa like fan wa iko nini mbaya anaitwa Body
okay.
So Body by the time tuna shoot hakuwa amepatikana so tuna hope kuwa will get Body not his body unajua so we just hoping for that man and so meet Tuesday will always be one of those days I'll be super proud of Kenya. Ile kitu tulifanya hiyo siku ilikuwa kitu kubwa sana. And asi waliamua kutumia violence na kutuita criminals because walijua wakiachilia kitu kama hii endelee siku zao ziko limited.
Because one thing ni like MP Kilala ananga thoughts ananga the weight of the constituents. Sahi niko sure MP akienda kulala kuna weight ya 60,000 votes. Na anaamka nazo.
Hata nini naona ita change.
You get ile kitu.
Hata promises.
Ile nyundo speaker upiga hivi bunge you can nitaangua like. Unaichapa too loud inatukumbusha inatukumbusha 25th.
Yeah.
Like ile ya order.
Alafu
kwanza kidogo speaker.
Ukiwa ile place amwezi ona nje unajua hiyo? Ukiwa pale amwezi. So unajua inabidi ngimsa kwambia they are coming. Ni they are coming. Sio nakwambia tu ulera ya wheelchair aliachwa. Sio raha zilisikia they are coming. Unabela kuna Riley ilimkanyaga shoulder ikienda mbele. Unajua? Akiamua tu kusema I'll reveal everything. Unashikia Riley
in his statement alisema they told me the Genesis that they know about it. Yes. But the fact that yaliacho kufa nao ati sasa walikuwa wanatumia kuonyesha how the fellow MPs are very selfish.
Yeah, ni pigs kabisa.
Ni pigs you care.
Till it's cut for safety jo. Raka ishomo hata hiyo hizi mchukulia iseme ya. Eh, hata nikuokole. Hiyo ni mwacha jo.
Eh, na unajua hiyo ni sign. Hiyo ni sign kubwa sana. Kuoneshana watu wanakushoto tunaweza wafikia tukitaka.
Yeah.
Because wale watu walikuwa tao sababu watu wakingia pale mentor tatu sisi hatukuwa tunajua si ndio ilikuwa tu ni group ndogo so ile group ilikuwa tao inge mobilize yende yote wangewapata of course wangehepa
afu unajua nini the minute umeshoot mse moja uza get away nayo ukiamua kushoot crowd hivyo ni war crime ilikurudisha ira ya ICC ndio hivyo hauwezi shoot wase unarmed hivyo so that's why I was target mse moja because mse moja you can still argue it out. Najua so wana nini wakihope wasi watashtuka. That's why unachikia some level waliogopa. Because sasa inageuka inakuwa war crime. That's why unachikia kuna kuwaga na you. Utanotice au vile wasosa wanga they can't kill us all. Because unakuwa kajua Buddha jo.
Yeah.
Wakipiga watu zaidi ya wanne ni normal.
Zizi unapiga zaidi ya. But kikuwa tu ile obvious. Chikizo automatic. Automatic machine gun. Yes, I say na inageuka inakuwa war crime. So era hiki do hivyo automatically in that turn Kenya ikue nini democracy ishe. Because otherwise as a democracy
tutaona ni kama hakuna
democracy.
More than the way you love life. If you are the MP, moja iko kwa wheelchair.
Are you going to get okay? Eh, ningeko. Oh shit, ningeko tu hapo nikilia. Ingeni tete zile. Yesu Kristo. Uliona ni wewe. Yeah, but others ningekuwa hapa lakini ningeacha yora. Ningejiokoa you guy. Yesu. Yeah.
Juko na raya moja haikupatikana.
The wheels of justice.
Unimsela far reject.
Ai. Alikuwa mbotu noma yes. Alivote yes.
Ni mkale.
You guys jo basi yako na bahati.
Ukiona hiyo keep ama nini lazima uvote. Vile rahe nataka. Ile rahe itaki kujoko koko.
Basi wananchi wa Kenya, jote hii yenye nyingine yenye ilianguka because mimi niliona hiyo ndai kidunda. Aliona mtu akitolewa hapo hivyo. Ilianguka kwa hiyo.
Iko mother ama ilikuwa raya?
Nani?
I think ilikuwa raya.
Ilikuwa raya? Haikuwa mother.
Kulikuwa na
mother. Kulikuwa na nyingine ya white.
Kulikuwa na za white mbili. Ilikuwa na mother. Zikaenda hizo zilipita
huyo mother wa white alisema aneno makne
I saw what should not be seen.
Alikuwa ameshtuka mpaka makarao ndo alikuwa anamtuliza. Si makarao ndo alikuwa imeisha hawezi kufikia hapa, ingia hapa waambie lazima ende ndani. Kwanza kuna karao mmoja alikuwa anamwambia nitakwambia achana na gari. Unajua wewe ulikuwa anauliza story ya gari, tumekwambia ingia hapa ndio achana na gari. Lakini alikuwa ameshtuka ile unaweza mtel kwa video royal kwime.
Hapo wako lucky sana ama politicians wa Kenya wasema wako lucky sana kuzwa. Kuna one thing wa Kenya wajuagi. The easiest gari ku roll wa gani ni Prado. Ndivyo.
Prado stability tu kidogo.
Hizi ma SUV. So raia uzuri wa Kenya walikuwa narusha mawe. Ile kitu ufai kurushia mawe. Unafaa kuiwekea mawe kwa barabara tu. Kizipanga vizuri. Kwa sababu tuseme pole kama ile stima ya KPLC. Uweke tu halfway, one side. Ile kitu kichapa lazima iende.
Lazima ianguke.
Lazima hii. So hizi raia zilikuwa lucky tu. Najua hizo zilikuwa like wasa walikuwa wamejam, so watu wanarusha mawe. Alafu ile haina itwa Osoro. Itwa Silvana Osoro. Because of course, iko nini iko na their own Osoro. Mr. Osoro Delaware, big shout out. Ile nyingine itwa Silvanas. Ikuwa inasema, ati hata saizi. Iulizwe I vote. President akisema yes ina vote yes. Haijali jua raia za kawa. Tengo wani ulezi raia ziko disrespectful.
Junani alijam jo. Alijam anaitwa nani? Ombachi. Ombachi ni mkisi.
Ombachi amemwa.
Karibu ameka.
In fact alimpatia 8 hours of his time. Udeal naye. Kwa mtandao.
Alikuwa done with him.
No. Ndiyo kwa sema tiyo raiko na minyo ndiyo wakaivote. Afu na raya pia natoka hizo masaiza kisi. Sijuna itangwa janda. Ingi na kuwaka light skin. Ina piganga videos. Ikiwa karibu na range. Ikiwa karibu na G-Wagon, Prado. Shano
tisikiko. No, yeah.
Ule alikuwa gana mado. Juzi alikuwa na aliyesabu madola mpaka watu wasema wow. Si Kenya shillings. Gain madolari.
Basa hizi sawa nafaa kujua. Wewe hesabu tu. Till they come for you. What you gonna do?
Ayesabu pia siku.
When they come for you.
Sa hii ni noma. Kwanza hile vakoni likono natia kina Sonko. Around last year. Ati mtu anaonesha na ilikuwa ni bagi ya do.
Ati safe.
Unakumbuka sana kwa?
Yeah.
You guys, hii si generation ya kuonesha.
Ilikuwa ile bifu yake na nani. Ilikuwa ile bifu yake na Kibe.
Onde likuwa anaonesha na do?
Mtu ameniita. Mtu ameniita maskini. Siende kafungua safe yake. Kalaiko.
Hii generation ina mark mali yo safe.
Ni serious.
And then inaonesha na MP wako na do kwa hao. MP wako na do kwa hao. Na watu wanafika parliament. Unataka kuniambia hizi fika mali raia ya mwe.
Hao watu watakuwa.
Raia ya mwe. Ai, nyumba ya huyu jamaa iko na ma AP 4. Unaona raia za kawaida.
Hapo na AP ndio atafungulia gate. Niachieni kidogo. Niachieni kidogo.
Alafu unajoga vako ya makarao kukinuka waga gani? Waga ni kutoa nguo jo. Mjeje ndio vako ya.
Kukua raia.
Kukinuka.
Yo mimi nikumbusha mlicha kile mmoja jua alihepa jua kaingia kwa chat.
Kwa chat.
Ah yeye nilimtaka.
Kwa sababu hiyo Yesu ni okoe. Ira Eli okolewa na Yesu. Hii ni raya moja hii. Ikikuja kwa jambo la sosa mwangate I was saved by Jesus. Wao kiniambia si hivi this raya niko.
Ika Elena
kutoka. Ni alikuwa anakaa ni big si constable. Alikuwa anakaa kona rank.
Alitoka mbili.
You girl toka onywe niko na mingia kwa chat. And then those raya zinamwambia enda, endelea kuenda. Akaendelea kwa no kwa alta
hiyo. Yeye yuko kanaweza kunukia hiyo.
Mimi kuna karao alikuwa ananiambia. Alikuwa ananiambia ka kinuka. Kitu ya kwanza wagani kutoa yuni unabaki ndede. Ndio protesters wakikupata unajifanya tu mwenda wazimu. Sasa mimi naweza kuwa ofisa. Mgini angalia namna you guys uko ndede. Juu nakumbuka hiyo story. Nilisikia the first time nilisikia. Nilisikia gidhare. Na ilikuwa ni karawa ametoa nguo sababu ya game ya gore jo. Jo. Ali separate na hizi raya zingine na ni epi. Akatoa nguo jo yuga. Alikuwa huko Baricho Road. Alikuwa Baricho Road jo kwa ndethi. Ilibidi avutie raha ya moja. Namna gani? Niko uchi. Nikaanza barichoro. Naja mliniacha hata siku. Sasa hizo raha zilikuwa zina joke zinasema ukiharibika karao gana advice utoe nguo.
Ubaki teringenye.
Eh, ubaki ndege.
Talking of teringenye.
General but naked.
Alafu talking of tringing mchini jo zile raya zilipatikana kabla ronga kanuke vibaya kabisa kuna raya zilipatikana jo nne zilitandikwa jo alafu zilikuwa ndethe jo
ziziona jo
alafu kuna raya moja nikai kwa mochi mbali video ya Nigeria so, kuna raya moja nikaba kiwendika kwa komenta hapo atikonia kwa mbu wa dinyani yuka na jamuliza mbu hapo ile movie kwa naituwa nini
Human centipede.
Ngira human centipede. Unajua mzambo jomwe mondo wani.
Eh? Yuko yana jeo ni noma.
Yeah.
Hiyo ni noma mbaya because mkiwa ndeve raya zinaona mwenye amebeba na mwenye hajabeba. So mwenye amebeba na mbwa. Wewe mwenye uko sawa chapa. Ngine go ai. Si mmoja tu nitandike. Mbwa hapana. Eh. Hii yako hata sikia uchungu. Nataka hiyo kuwekele.
Andama nini? Hey, andama rasaki.
Ile kitu ndio kwa mbaya ni ira ya moja. Unajua the fact mko nne. Na inataka na mfanye something in you wote. So shida ni za kwa ni ira ya iko na ile bigi. Ninaomba ingia huko mbele yako. Ndio. Wewe unaingia kuna raya mbele yako. Namba ya mataka. You gave up. Kama ndio ni mwizi. Eh. Unaenda kwa chacho. Kila nilijionea. Yesu Kristo.
Eh. Yule anajua crew inaweza vunjikia hapo. Wakiambiwa mangane? Hiyo crew inavunjikia hapo. Jua unaweza enda kupigana huko mbele. Kwanza ulikuwa unanikula nini? Ulikuwa unanikula nini? Tumeipa na wewe miaka 10. Na mwanaume anakuambia ulikula matako. Sasa alafu umeniharibu sababu unajua kitu mabebe ni kubwa. Hiyo crew inaishi hapo ya
wili. Ilikuwa mbikra. Kau saa shida ni mwadira ya ikuko nyuma. Imekuwa ki wait for that moment. Yes. Get to your shit like.
It must be a backbite.
Must be a backbite.
Yeah, yeah.
Ni baba ya cause this actions don't see the light of day.
Kuna I think you're dulma. You're dulma, I don't think au makarao lile mkidispass hapo. Mnachukua tu mate zenu za ocha kwedu respective. Kari yako kama gun Nairobi.
Ila kuimekatika.
Imekatika tu hapo.
Walikuwa laki sana.
Hata usemi.
Raka hizo. Saizi raka hizo zinafaa kufanyishwa kitu kama hiyo. Ama iko tu kama ile ya ile ya Nigeria mambo juu mlambane mataka kwa ile raya joi kwa imepanguza vizuri ya si haiko na pesa ya tissue that's why he was that's why he was robbing you guys na shit wani yeah kwa hiyo mimi natoka huko kwa ni Batman and Robin hey you guys na kukosi zile raya na zinaharibu revolution.
Eh manzee. Sina
kuja kubadilisha inji.
Mimi mnakuja kuiba.
Kuja kufanya ujinga.
Eh manzee inafaa nini? Yeah. Wenye wata nini? Watasanya kama kutakuwa na nini more protest. Wafanye vitu kama hizo yuka.
Kuzi niliingia kwa shops fulani hapo kwa nini? Mfangano. Coming down to pale BS. Nikaingia shop moja. Ni traders wako like. Hii hata watu wajaribu kusema ni watu wajaribu kusema ni protesters. Nani yako na nguvu ya kubend hii chuma? Kai, nachikizi manini, hizi ma roll down doors, nyawoga nazo. Kwa wamezikata sime, wamezikata wakaingia. Alafu kwa chini, hata kuna stairs wameibend cho. Ni total distraction. Like hiyo si spirit ya change. Yani raya ziko zinaingia
kuluka na hivyo. Haya ma guns.
Niliona bodia. Nilichukua hizo nilichukua tu footage kiasi hapo. Wasi wataona hapo.
Oh okay.
Nilicha kibonia complain akasema kuna ma guns. Wameingia. Unaona vile tulienda hiyo area tulikuwa tunaenda area downtown unasema hiyo area uiamini. Hizo ndio area walitumwa.
Yeah, downtown.
Because kama kungekuwa na maprotesta wanaiba wangeiba Kenyatta Avenue because hiyo ndio ilikuwa imejaa. Hiyo ndio ilikuwa imejaa kabisa. Na maybe Koinange Street. Niseme hizo barabara za hapo na GPO pia.
Sasa kuna Rail ilipost video fake ikisema ati Jamia Mall ilikuwa robbed. Sasa akasema Jamia Mall ilikuwa protected.
Yes,
ikudi... that's where watu walikuwa wanapata medical services. Sasa tunachikia ati on Thursday makarao zilirusha tia gas hiyo place ya medical services. Makarao za Kenya.
Walikuwa wanataka commotion itokee.
Yeah. Makarao wa Kenya jo kuna vitu tunashindagwa nao. Tutajuaje? We are not the enemy.
Yeah.
The political class. Ni the enemy. Yeah, zinatudharau ni kaa tufanyagi like we don't work hard.
Like we are angry like you know. Cause of course kuna nyame amekuwa ki trend karao mwenye ali nini aim
mse protest ali aim nini mse wa media.
Yeah. Exactly.
Up close na nini.
Wako tu hapo yani anashutu akiwa hapo.
But raya siku hizi jo. Raya zina digging everything jo. Ila anajua kuna watu wanne jo. All sons. Alafu salo yake imekuwa hapo I think after taxes na kama
hata wedding photo you go
the 5k like kila kitu jeira ya postiwa online
niliona picha yake
paka dem yake
niliona ana wako office of the president yako chini ya Orezo so wako directly under Orezo
so akidu kitu kama hiyo Orezo na furahi ya masaa kunaendaje
si I think kuna ule mse mwenye mkubwa wao mwenye bado wako kwa security ya Orezo because Orezo anakuwa na makara wengi kaa chwani. So I think hapo people wametumwa kwa street. Just as long as hizo kitu zimetokea, liona mpaka NHIF yake imewekwa kwa mtandao. NSSF, yani hakuna kitu yake ijayo kwa mtandao. Raya zina share ziko huu ndio bibi yake. Yule mpaka wife.
Alafu saa hizi vile president wagana security briefing, si ndio? Unajua ni every day. Kama ni security briefing. You guys are monje ile picha kitandi kwa coffee. Yeah, coffee XYZ.
You guys.
Ile kai.
Hai zizi.
Check you connect. They are really mad at you. Hiyo siku inatandikwa vibaya.
Ai ai. You guys iko na pigwa bari na tetemeka.
Ulite kile moja. Razi ilikuwa na flag big iko na picha hira ya. Ile tole wapi? Ilikuwa flag ama nini?
Ah, ilikuwa kilikuwa ni kinini? I think ilikuwa pale GPO kasi jakosea. Zile uangalie.
Kama zile za study. Kama zile za.
Biki kabisa hira yacho. Wasio kwa hapo na pia inatandikwa makofi jina ndio nini?
Niliona, niliona ilikuwa kubwa. Ilikuwa kubwa sana. Ni hizo ni za billboard hizo. Na bado kuna nyingine moja sasa ile niliona ikanibamba. You guys ni ya Murang'a Kangema. Kuna hizi ma nini zinakuangalia kama ya chuo. Sign kama ya chuo. You guys ilikuwa na Ruto. Unajua kuna Ray ilikuja juu ikiwa solo. Within 2 minutes ikajoinwa na Ray zingine kama 10. Oh, kitu to hapo. You guys. Na ni Murang'a jo. Niandikwa hapo juu Kangema. You guy waliingoa wakaiangusha wakaanza kuipiga mateke.
Ile Murang'a Kang'ata
nikajua kweli wasaperi wamekula moto.
Kang'ata ni ile wa spike tu. Unajua ile picha alitumia kuonyesha ati Murang'a is peaceful.
Ilikuwa picha hiyo
ilikuwa ni raya zime zile raya za kuchoro job na kanjo za kufagia streets. Na ku slash yes. Cause narrative ika change like wale watu wamefix. Kwa good position. Wanakula, wanakula fiti kuliko hizi raya. Nikoshota kuna za jazi kwa zimeliupo hiyo siku. Tipuraga is peaceful.
Wali jam manzi. Wali jamba. Iyo ni ya Ruto. Yuge uki yona kitu mtu anapiga teke na ni chuma. Jwene inasonga. Teke, jwene inakongwa teke. Jwene ni kimabati kikubwa.
Mini licheki sasa video ya kamsapiri fulani. Masaiza Githurai. The day after Githurai. Kwani bara tu kesikiza huru urani tuambia huyu mtu si mzuri. Hey raje iko kula moto tu.
And then kuna msapere mwingine pia video yake ilikuwa na trend kwa TikTok. You guy akoocha.
Yeah.
I think alitoka Gedo mpaka Ocha. Ocha Gedo ni karibu. Ni karibu na Ocha. I think alitoka Gedo Teke mpaka Ocha. So ako na flaga na bonga kisapere. Woi! Gedo rai! Yule rai na piga nduru. Na kuocha tiara ishafika keje ya Ocha ndio anaicheka na yeye niko. Woi! Adwaito. Alikuwa try kureza alarm. Anaambia rai za Ocha. Yule gae gae ndio amejionea kitu ajajiona. Ilikuwa ile time after I think after ile kulikuwa na kisanga the whole night.
Yeah.
So the next morning
likapitia Githurai.
Githurai massacre.
Githurai.
Alafu Ronga pia. Ronga pia watu walikapitia.
Yeah, na Ronga.
Ilikuwa ile.
It's so sad.
Yeah. Ile hata Lions ni saizi niko sure ziko missing. Go back to the bush. Hizo gunshots.
Haziko higher ground.
Yeah, jo. Sikia gunshots go like, shit, I'd rather hunt somewhere else. Go like, I know what's happening. But sasa, hii kitu kwa nikumbusha kitu mmoja. Ile kitu ilinibamba, of course, ni vile saizi tumeanza ku go for politicians. So, of course, raya zili, kuna ile club ya ile raya. Ili kapitia
Timba XO.
Inaitwa
Timba XO.
Hugs,
eh?
Okay, XO. XO
ni
hugs.
Yeah, ni
hugs. XO. But ikanikumbusha kuna clip moja ile nilionaga ile nya mwezi relate. Jumine za relate. Chiki kuna time studio wameishia na Murkomen. Walikuwa na do contributions jo. Kulikuwa na kikapu pale jo. So na chiki jo na studio wamemaliza kuweka ka 3M kake. Alafu Murkomen anakuja jo. Anaanza tu ni 100,000. Ni 200,000. You guys ina baka 3 million jo. Alianzia 100 jo. Alafu akisha malia ni 2.9. Haya 3 million. Anasika Alafu na jo sa hizi niko like, wakati wa Uhuru siku waiona ukifanya contribution kama hii nini imebadilika. Sasa ni difference ni taika hii tunafaa kufikiria hizi raya sindi kwa kana bodyguard mmoja mmoja azikuwa kina whole force najua so taika hii ndio mnaamua sisi ni wajaluo lakini tukienda kuiba pala tunenda kama wakuyo ndio tunafika pala tukua yes ikia pala na pala tukua pia sisi tuliigiza hii serikali. Hapuwezi kuwa muna tuangamiza hivi. Ikeina chiko kare ka 6 million na ikon. Ya Yesu Kristo. Yesu Kristo atumiagi pesa. Labda atumie yu doktor msumari. Habu nikishia kasema namutika wana. Hakuna vile mtatafuta mjaka hiyo no. Lakini mcheki vile wasa wana donate yodo.
Wana donate.
Murko mena nairusha kwa mgongo jo kukonisha. It's a lot of money. It's a lot of money.
Ni impunity.
Ni impunity na ndo ya wizi.
Because even the other regimes, Kibaki and the Uhuru you guys.
Yeah.
Ata maimpia hakuwa na pake hiyo design. The last time, the last person kuna kitu wado kama hiyo, ni nani ni Moi. Nakumbuka sijui kama ni Kamlesh. Kamlesh alikuwa interviewed. Zile like history what happened dealing with this man. Kusema one thing. Now I'll say even if it's not Kamlesh, the people who are close to me at the time.
Yeah.
Wakaulizwa like, what do you remember about Moi? Like hakuwa na kosa tu. Hakuwa anasema that guy had a lot of money at all times. As in ukimuitisha kapaso iko kwa hiyo. Ukimitisha nini iko kwa ingine. That is what they are doing. You get. Kuna hiki buri yenye waku wanayo. And the funny thing is, all these, how flash count is ingine.
Yeah.
You get kama atwe sadaka kama yogi dhurai. You get.
But saizi katanza kuwa nukia. Saizi itabide.
Saizi katanza kuwa nukia.
Jumini kakiwa hivi. Kwa zata era ya ilikuwa na receive. Unachikia toka basket. Nika wafatori basket. Kameja. Hana kamekuwa kahevi. You get. Iyo raya nachukua that I don't think ameona 3K.
Yeah.
Iyo month yote. Kena disperse. Kano ono ule kijana likuwa hapa.
Mekuwa pasta.
Takuwa ni shida because unajua hizo ndio vitu za kuu. Especially Ocha. Wacha niseme Ocha. Wacha niseme tu ata kwa slam. Kwa slam inakuanga mtu mmoja akiwa mgonjwa. Watu ujua tu. Because unakuanga metrai kuchanga.
Yeah.
Unapata labda mtu alipata accident. Maybe akaumia mguu. So sisi hiyo yote tunajua. Ameumia tumejaribu kumchangia. So unapatanga wanatumia opportunity kushine. Because wanajua tukimsaidia hata kama ni milioni mbili. Watu wote wa hapa wataona mimi ndio nilifanya nini. Nilisaidia sio chakata songo alikuwa na duivo. Anategea raha imekaa huo si. Sijui bili imeenda. Sijui how many. Yani bili imeenda baka raha sasa imesha lose hope. Anakuja anamuokolea and then anamrudisha home. So wanajua ngukisaidia mtu mmoja mwenye kuna shida kabisa. Watu wengine wata. Wataona wewe ni mtu wa maana. Sina jio ndio kitu wanataka.
Yeah, but imekuwa nini? But kitu moja ile tutashinda tukisema tu hizi ma MP nikushua kuna wale libdenda badilishe suruali yuko leo ni zabadilisha suruali ujoi unajua sucheza na kifu ukiface hivi vizuri mosque to they are coming and who are they are poor but what are they still doing they're still eating
kwanza kama kuna raya moja unaweza pata kuna raya moja kwa wenye walikuwa mbele alisema ishongwa you guys jo raeka inaika ifungua tunnel because unajua wangekuwa sima beste wangewacha either wangewacha watu wa ODM ama wangewacha watu wa UDA lakini the fact that walienda wote kama group wanakuwa kama beste ama
raza ODM zilitoka
zilitoka
na gate mbele zikaenda zikichant Ruto must go ilikuwa ujinga but zote zilitoka na gate hizi raya za tunnel kwa raya za UDA
you
see ku by accident tu yuga kumpigilia kale kangoza ka UDA kama andiko I love William Ruto you guy unaingia unaingia kwa hiyo tunnel
unaingiza lunch
hizo mchezo unaingia kwa hiyo tunnel jo come my name is Kimani Kulia I am kile pia ni Kimani Ichung'wah. Ah, Kimani Ichung'wah. We both love the president more than the people. Cuz hizi raya zilisaidi with the president than the people. Na it's very sad cuz ni kama hazijui history ya Kenya. Cuz history ya Kenya inafaa kukuambia kuna msanii anaitwa Moi. Aziota tuanze na Kibaki. Not Kibaki, Kenyatta. Kenyatta died in office, si ndio? Moi stopped being a president. Yes? Kibaki stopped being a president. Uhuru has stopped being a president. This guy will stop being a president. But the people will always be the people. Always side with the people. Whom say, yes, he has the biggest nuts in Kenya, but that's for a maximum of 10 years. Alafu anaishia. How can you side with him over the people? Now it's the people who voted you in.
Because a campaign ulikuwa unachapa solo. Sasa hata raya zimejam jo.
Sasa nilikuwa natry kushow. Tukikuja kwa uchaguzi zingine na kama itabidi watu kuwa careful una promise watu nini. Because watu wataki promises za uongo. Mahali imefika sasa hii. Kama ni barabara kama hii unaambia tu raya za kawaida. Sitawadanganya atitengeneza hii barabara simu unajua. Lakini takuwa nafanya maharabe. Unajua sasa unawaambia tu kweli utakuwa unafanya maharabe. Because ukisema utafanya kitu and then ukose kudu, vota wasai ashajua hawa watu ni wao. Watu ni waongo.
Na mweza tolea raya ila atoki kufa usijali nitakucha. Kama
kama MP
kwetu.
What cuz yeye kusijui kwa nini alitake initiative ya ya kutetea barabara tena. So they've been at loggerheads na governor. Najuu bishana nane nileta maendeleo. Maendeleo. So raya zikaona hawa wakichapana. Hata waende wangalie. Hii barabara wanasema ipepitisho yeko tamak. Kama inakuanga under any budget account. Hii raya walipata hata hiyo baro. Haijaekwa kwa ile section ya kuwekwa tamak. Since independence you guys.
Yeah.
So hata raya zilikizo documents kwa WhatsApp. Kaya pia jeyo lekala area.
So
alikuwa take credit
ile nini? Grade iko. Ni ile grade ya rehabilitation. Ile after floods, tractor inaweza pitia hapo siku mbili mwage mara. Ichimbe mamtaro tosha.
Oh, so alikuwa anataka hivyo ndio ibedo.
Yeah, so every time wakitaka do ya nini ya tama au ndio kondi pocket. Unapata ile grade yenye imeweka hata maybe mkiangalia zenu za watcha mkifuatilia. Engineer anafanya tu kazi yake kulingana na
yeah, kitu iko kwa
yeah the status yenye hiyo baro iko juu kama sijui ni grade E. Unajua ma A ni hizi ma high. Haitu likuwa E juu.
But is it
so it's very hard sai. Raya sai ziko na when they have information.
In fact, kukampaign mi hata sijui itakuwaje. Kukampaign. Especially kwa watu wenye wako bunge.
Kwa KJ unaendaje dago kukampaign?
You guys itabidi atumie my MCA. Itabidi atumie my MCA. And then aanze kuenda kwa groups zenye kwa 100% sure. Watu wake. Because tumefika mahali penye watu wanaweza sikia ako pale. Raya tu za street. You know, KJ ameshaji. Amejia kambele. KJ, Ichung'wah. Kuna ma MP wamejiweka mbele. Kuna tu MP tungi sana tumsapre lakini tuko chini ya maji. You guys ni to hypocrite. Tunapiga yes na tunanyamaza kabi. So kanaweza jificha. But KJ itabidi akuwe na group yake yenye kwa 100% sure. Because unajua campaign mob you guys. zinakwagani usiku. Sinojua hivyo? Campaign mob za MP. Zinakwagani usiku.
Majioni.
Yeah. Majioni. Na majioni ndio unaweza atakiwa. Na wanaga security. Sababu kuja na security wananchi wataona ni kama una una nini.
But akina keje wanajua their term ishafika. That's
lazima wa suicide. Lazima wa campaign.
So what a campaign you kule do ya chama. Wanajua tu MP ujua. Aki lose ground no ujua. Vile kitu you do ni ku spread to your narrative. Ati niko na huyu, niko na huyu because si unajua kuna positions zenye oh get out of sympathy kama jagu.
But kitu nashindwa ni ira yao. Na kunga vile wasoli notice Uhuru ana lose popularity on ground. Watu walimhepa, si ndio? Kwa nini wasewa hepi ira ya? Mkumbuke yote, your time. Like the only reason akina Ishongo alihepa Uhuru, au kumhepa ati juu.
Hapa kuna blackmail, I think kuna sindio? Blackmail.
Zizi, ni time you guy. Sahi, hata mi ningekuwa akina Ishongo. You guy ningekuwa hapo juu niko kati kati ya haga ya Ruto. Si kando you guy.
Una kanusa.
You guy ulimi medisappear mpaka kwa intestines. lakini kibakisha kitu kama 2 years. You guy naenda kwa watu wangu. Mimi nilikuwa nimefungua macho. Huyu mwanaume na kuambia alitudanganya. You guy namruka you guy. You guy naambia mpaka raia za kawaida. Hata mkitaka maandamano mimi nawapeleka mpaka kwake.
Ya kitu interesting ni nini mbele?
Kati kati. Leo tu ipi kupunguza rasi.
Ian, kiko nimefunga macho. Ni haga. Igei, haga na hii haga ukiongo katikati jo. Huoni chochote jo.
You get back 2 years. Watamtoka. Watamtoka juu kumtoka ndio itakuwa sasa the cool thing to to do. Sababu watu watasema, "Eh, umeachana. Unajua unaweza achana naye ndio mchaguliwe tena." Unajua wananchi wanakoga watu wa huruma. Unaweza sema umeachana naye. And then kitu kingine na suspect ni masiri zitatokea you guy. Unga raya kama Moses Kuria jo. Inakaa tu kumwaga siri zote za Ruto. Ama ndi. Sasa sikia you guy. Kifika 2026 na wacheki popularity ya Ruto iko bado kwa chini kabisa. You guy wanamtoka. Wanaingia kwa wasapere huko. Mimi hata sikuwa nachukia Uhuru. Huyu jamaa sio alifanya namna hali. Nilikuwa napenda Uhuru kabisa. You guy Ruto anamsikiza ashindwe ira.
Was he the one who was in my interest? Yeah.
He has the guts.
You guy hii jeshi. Na ngoja sana kuona hiyo time. Wakikosana. Na naweza taka sana kuona hizi makesi zikilipuka. Juna jizi makesi wa Kenya wameuliwa. Hazitaisha. Kuna human rights hapa Kenya. Yeah, kuna human rights. Hazitaisha. So nataka kuona. Because nimeona kuna wa Kenya wana protest hapo inje ICC. Ulicheki yobili?
Yeah, nilicheki jo.
So hizo raya unaweza pata zimefungua kesi you guy. Wameka majina hizi raya. Hizi raya si kama akina Uhuru, nani ule mbigi wa makarao. Hizi raya zikitajwa tu majina kama saba. Hiyo siku saa 8 usiku you guy. Unaweza studio amego live on TikTok. Nataka fungua roho, unacha. Hakuna haja nikupe kitu yenye nacho. Huyo ofisa mwenye alitandika ule kichana ya Rex Resasi alikuwa ametumwa na kutoka na Murko Menuko, mimi sikuwa nacho. You guy, wanarukana. Baka nasema si nimepigia pensuta. Nimemwambia kama naweza kutoa ushahidi ya ile kitu mimi nachua sababu mimi siwezi kukova na kesi ya mtu.
Snitches get stitches. Hey, how about I could join you snitch?
Studio is a perfect English. Yeah. It's a perfect English. Kuna place la blanda.
And then akisha toka tu yo live. Unaona raha nyingine mzapere. Imeenda live on TikTok. Unajua kama ni kuogea watu wanaogea.
Tutaboa siri.
Kama ni kutoboa tutoboa. Hiyo budget ilikuwa inapitia your finance bill. Nusu ya hiyo budget ni yeye alikula. You guys wanaweza lipuana. Hii gang ya Ruto jo.
Ni gang. No, no, on amongst thieves.
Yes, I'm a singer hit song.
Yeah, ni kuiba.
Hii gang
ni. Ndio nakwambia una go back to settings zako za usapereza. Odama kinaito.
Odama kesiao.
Mursiki deshia.
Mursiki.
Yeah, jo. But sasa nini? Kuna msemo mmoja alimake a very interesting joke. Kuna raha fulani inaitwa Jaloka. Kwa reminder, this demos made you have four numbers of your members of parliament. Those who will need to take Tala, Branch, Timiza or cash loans in future and need guarantors, Star Funza.
You guy. I don't need to be told.
You gonna number ya. I don't Oscar need to be told. You gonna say Sudi unajua tayari. You gonna Maybach. Elfu tano ni za mshinda kulipa kwa.
Yezi.
Rai kuna Maybach job.
Yezi hiyo ni idea poa. Hiyo ni idea poa sana. Kila mtu mwenye anachukua loan unapea.
Alafu lichekijwa na nijo anaitwa Miguna jo alishia mpaka namba ya William.
Niliona manzi. Niliona ameandika hapo Viva Comrades akaweka namba ya William. Hiyo mimi naona naweza chukua nayo jo. Nichukue loan moja kama ya so 7. Unajua si loan tu ya kraya. Niliorezwa
bidii. Loan kidogo itinjwa na fujo.
Then sa hiyo sasa wanaangalia anga vile umemsave kwa simu. Hawezi pigia tu mtu yoyote kama politician eh. Sio ni may save.
Hawezi andika William Samoei Ruto.
Naandika tu William bro. Ndio ndio bro yake.
Wills.
Yeye anapigiwa saini usiku. Habari William. Sasa mmeamua mwangushe kampuni na 700. Mmeamua utalipa? Nena, do you know I'm the president? Wewe tumepigia wazimu wengi.
Kuna mwingine amesema atako na timba exo.
You guy. Ona mharas mbaya. Because easy raya. Hii ni punishment poa sana. Sababu unaona wase alone. Hawachokagi kupiga. Hata ukikata, au piga bado.
Tunafaa kusetika guarantors jo. So watu wachangamke haraka haraka. Waseti hizi raya jo. Tubaki tumecheck ni aje. But itabidi wazibadilishe namba. Alafu najua saizi ukibadilisha namba, unajua kikulacho kingwa ni mwako. Kushida inakuwaga, lazima wa exchange numbers na raya za opposition. Na raya za opposition saizi ndio zina leak hizo numbers. Unajua hivyo?
Yeah.
Ah, ndio ana leak.
Yeah, si lazima. Si unajua hizi when your enemy numbers, is down, you get. Mimi nikiwa kwa raya opposition. Ile time wasoni ingia kwa ile tana live. You get ningekuwa pale nikiangusha raya mbili tatu za UD. Ama tana kuna light kwa ile tana. You get unavunja lights kwa tunnel you get. Unajua sara hela lazima zishi. Kabla uwashe simu. Unajua kuwasha simu ile light ya simu inakuwa gaizi ile time how tete. Kuna tete ni yuki.
It's last for one lock.
Ndio uko shua huko na vita hapa eh?
Hapo unajua kitandikwa. Si umetoka kuvotia, si kitandikwa utakuwa no, no.
Adua mana gonyo gima ili kusidwani atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.